CK Music promos
that your life mula wanu. I kono wole tum nyala wola wanu. Bosh reza no mu bigi hang tagila. Opo li ting aso kono ka tagila.
Yet come on. Shiano ya wukuba mwilambika mwana papata.
Ya bish.
Shomu mwene fene ni mkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Ya bish.
Kumfatu la popoka visa vina kumona fish ifyo.
Ya bish.
Iskwela nishani nishutu mfase.
Ya bish.
Kelela, kelela, selela. Ukali na ifonga nanyu fok telela.
Ya bish.
Pelena, kaba fika pelela. Mwala chimu tivecha mfumba mupelela.
Ya bish. Na papa.
Dimbi umona kwats mi ya kia fu.
La bishi
set. Mesho waleta nga pali ya baku. Tumine juicy ne mesho waleta.
La bishi
ninshi. Wamona kwati ninshi. Dishi isu lepokelela disi. Ninshi nechi chale posa. Popeli ashe mwale mpangi lechi chale posa
poiki. Welcome kuma komanda. Kuna daba ipompa kuba komanda.
Papa
datufuaika na kulanda. Muna fiasiki na shiba na fisanda. Takan champion tanke. That's nika bondo mpapate. Naka kanya mpape. Limbo samukade Kylian Mbappe.
Mamaja shieno ya wukuba mwila mbika mwana papata.
Ya bish.
Shomu mwene fene ni mkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Ya bish.
Kumfatu la popoka visa vina kumona fish ifyo.
Ya bish.
Iskwela nishani nishutu mfwafye.
Ya bish.
Pelela, pelela, selela. Ukali na ifonga nanyu fok telela.
Ya bish.
Pelena, kaba fika pelela. Mwala chimu tivecha mfumba mupelela.
Ya bish.
Na papa. Hey, hey.
Ya bish.
Eo drip.
Ya bish.
Toba kumu kaka.
Kumere.
Na tuafikala batu mwena kubusaka.
Popo.
Tabanguru kaka.
Ne boss.
Na tuakuma na moru kumu kaka.
Kujika.
Wete. Beta.
Yes.
Chusu mpele kowe tata.
Na tabwa.
Kumwela vada vekata. Ukuva mwona pana hapa ni we tata.
Nanji yobine kuya ntetu bine. Kofula mapine amano yepine. Hanso master. Nika miufoli vili. Chanso. Muka pokele na kumba mivili. Ule chen 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 chen. Ukafua pofe posa senda. Mwana life kutini senga. Bete ndia bubo fenzi neka. Amaja shieno ya wukuba mwila mbika mwana papata.
Ya bish.
Shomu mwena fene ni mkukota. Nole pene kena sana wakema.
La bish. Nimbo za wuzifuni kamubini. Nilingati matewe la ningo kata mapini. Manga chimo drifta buli kila pasini. Sinzi voka mbanga short skirt niliko mini. Sindine China mashiri wakupene nako. If you don't watch what you say ni nako. Hatibanga ni chilo rapa ni bakari. Don't make me laugh.
Cause let's bana makungu. Nika sifo after mo unafundu. Kati levo po jis laka. Junior wanna see me. We want tolo no mushanga ma boss. Fuck chip and boss cast Joseph. Cash junior vice T. Young cast ni safe. Commander 1 meter big Ali. Commander Nicholas te kulu muli wadi. Ela zokai bashtaloni. Stoku popo kana katu tamefe na si. Mamti waku somi. Wawa waku son. Enen waku son ni. Super stalegi. Pote panote, shine ba shoote, fresh tumulaka. Mondi wanu, boss pa selenje. JD, na shivata.
How many get ya fina three quarter?
Don't boys vapele, professional music.
El Pita, Oni.
Exclusive from CK Music Promos.com.